And I want to leave you, you drive me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to hug me. I need somebody to love me, somebody to care me. Kuona nimechoka, oh yeah. Don't wake me up, I wanna be more than friends. You lose times to chance, I don't care. Mara, hero, hero, daily. Kero, kero, nikere. Sikupendi, tabaki mwenyewe. Simkosaji kwenye rap, najipa subira. Wenda tapendwa, na mikesho tapendwa. Na baby, mitena siyo hadhi yako. Mwiri hadi sura yako wesha badili. Unanifanyaga makusudi, lengo ni umize moyo. Kwako macho nishaweka gundi, naona giza totoro. Kuniacha nenda sina budi, penzi gana kichoyo. Unitishi kwa kelele za bundi, mwisho ni umize moyo. Usione sina ntapata, nataneshimu sanae. Mwenye benzi lakina hata nipenda paka nitakinae. Naweza kushibirawe, wezi panya nisilale. Nyota yangu ya mshale, nenda sinu.